tsundu kazubleri enga shangana molwena na shake the street in shoka yila brandele kenan alim peri fan nga shahe tabai akusela nukushowe tako baku ushapu lukuru mwa iteleni kune mfulai na uso antlele na loreni chesu nukutsundu shakurnaru kukumbuleni utamagaru ntela mlorweni na loko hobo na naswama mpela nga tuanga kumlokuloreni one go aye mfanga ntiri wala loko nreku kuhleketeni nkari wawo noma vurongweni niri kuhlamaleni nike sengena ku a hlamuleni na tikutisani le ku tihlamuleni ku ri onana yani byelu ku ri u titwa njhani ya o n'wana eya gran xavo titwa njhani ya yeah, that type of woman hold over, make a man better off. Yeah, love is blind and no grand, a blind and born no one. I adore. Oh, nana, yani, bzelu kuru titwa njani, ya. Oh, mwana, eh, ya, gran shabu titwa njani, ya. Yeah, the type of woman hold over, make a man better off. Yeah, love is blind and no grand, a blind and one woman I adore. Sekotenhla ni ku khoma kumbe loko ni ri na wena ni nga nyanya ku noka na fiase la proposa no ku khata pike ya swi lava u langa hinkwato ni posta ni va naveta na nyanyuka hi yeloy n'wana wa yelo Jesus ya me na benga hi wena se ni ku vula mati ya mina Jesus ya me na branda hi smile undla ni si benda mali ya mina vunga mulani bya mali na nsati wa mina ku ri mina no ma yini wena wa mina u ri mina we ku ri mina no ma yini wena wa mina u ri mina we ku va mina na we oh nana yani byelu ku ri u titwa njhani ya oh n'wana eya gran xavo titwa njhani ya ya the type of woman hold over, make a man better off. Love is blind and no grand, a blind and one on one I adore.